Rockstar is in the building. Now you better push a quay. Someone if into a toy color. New generation, it we kill them. Or if into the change of the Kushana, Gawapua, la yo Kushana. Kaletwa leshana, kalela ne mfunku. Tuna tuleta dance ya kuponanga chipumkutu. Takuwa mwipi wena ngula mutali. Dance na ilete ya kanjui ikali. Aya ema dance ya shele kuchalo. Nga chale wapunda tizambia kuchalo. Ka dance kamurolo, kama big boy ya yuena vachirolo.
Hey, bala papa kanga na kaposa. Ishina baketa ipadonsa. Kunono kwala kubolu ntunga chali landa la mano kumanga zipu.
Kontoka, ngo upona kwa chipumputu.
Aene madansi ya pasensi.
Kontoka, ngo upona kwa chipumputu.
Aene madansi ya pasensi.
Hey, 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 hey. Hehehehe. Esafu sabarapa. Hey, ha. Nakashupa kwaka. Hey. Amale nakaleba funya fwaka. Hey, hey. Teka masaka, lolekesha, lekampa sapa. Mona, ninende kaposa. Besides nine big buyer. Kuna ngana ukububwa. Nangu chipu mputu te wupuba. Wimbwela mbonga mile netele kalilole. Ale Jeff Junior lilete tulilole. Ni haifa chonsa wonse bala kapesa. Bashikeshi vege onse bala kachensa. Hey, bala papa kanga na kaposa. Ishina baketa haifa chonsa. Kunono kwala kubolu ntunga chali landa la mano kumanga zipu.
Kontoka, ngo upona kwa chipumputu.
Aene madansi ya pasensi.
Kontoka, ngo upona kwa chipumputu.
Aene madansi ya pasensi.
Rockstone this one. King Smart
DJ
Feligo East of Ganaton Timule Kareka Kamati pa 7 tu na wonsai.
Looks
like a
music from us.com.